viral ya mavazi toka niwe na mali. Nili struggle day and night ili ni vizuri. Now I've got cash more money ni wasafi. Hari ya Volvo Lexus X5 zipo ndani ya fence nje ulinzi CCTV ukutani shoti na ukifika ndani unaweza kudhani ni ghetto langu. Jeep dining ndipo kwa chini studio session na panda upstairs. Chumbani utakapofika kumepangwa kukapangika na kitanda sita kwa sita. Hello carpet ni hapo nesa laka hidden city. So clean, so fresh, so classic. Air fresh, view your bitch, so romantic. Nili yonta pata money, pindi ntapo wana cash. Kumbe bonge la umaskini, living life without Christ. Na mpaka niwe, doni pate usingizi.
Doni pate usingizi.
Life ime change, siyo kama ilivyo kwa before. But a night kali tungi mpaka majogo.
Nime lose control, nime lose control.
Nime lose control.
Life ime change, siyo kama ilivyo kwa before. But a night kali tungi mpaka majogo.
Nime lose control, nime lose control.
Change hata washikaji. Lebize day and night mpaka na ndugu siwa kumbuki. Wanapo nipigia mzinga ni nabokausha kasi wajui. Wakipigia simu na kata na mimi na kesha na kula bata na kulala ni asubui. Never ishi ni kama mwenye hishmo na jina hapa mjini. Ukifika kwetu wezi ya mini kando mimi mwenye nyumba kama kasi. Wakati kwa baba ni nyumba ya nyasi na wapo karibu kutembea uchi kisa mabazi. Oh my god, me lose na control. Sina say anymore, what a sad. Sina uhuru kama ilivyo kwa before. Oh no, kama mateka na sina ujanja. Ninafanya itakacho kitaka hata nikiwa na usingizi. Kiamua tutakesha. With these lifestyles do it up kuwa kesho. Man it's like a daydream but I keep up on Japepo.
Life ime change, siyo kama ilivyo kwa before. But a night kali tungi mpaka majogo.
Nime lose control, nime lose control.
Nime lose control.
Life ime change, siyo kama ilivyo kwa before. But a night kali